Bogi Gwan
Kingston at the Don Don
Queens on the beat.
Mina die illegal taka end and I die die illegal taka end and I summertime kaki wine taka end and I body pump taka end and I
Bogi Gwan Brila
Brila
Cheki Macho nyanya ziko ready mina saga niki medi shika jegi piga miti adi dedi washa ndo msiki fake Bogi Gwan dom bogi izi ngine ni madogi zimekula Big G Brazi pata dollar tuki and izo dollar sindo gangsta master wote tuna plaster na madasta pasta kam ni kusho ama rasta ma gangsta uliza kina beki riba na weekendi wendi alijipa masha shola veve analia anasemi nombok nimteka kimangoto kwa ndoto sokota mashada nguruma kama simba mindo king manti ndawa tiz mtati mumebeba kama maza rongai nikondani na mandai we mwok na mangwa ituzi bantwe hai zita shika walai
wame tenzi mpado sija watisha minadai kuziwasha kishada ziki nice view gongea kwa haba awaroro ndo wapigi anga kwao sidai shiro minadai karo minadai kuzitoa hizo nyege uko busy na bado sije kudara shika randa enda nyo hizo mafuthi minadai kuzidara kipara toto umebeba anga zigo koko nda kufuta kama kiko Gongwa, gongwa, sister utagongwa, chapwa, chapwa, sister utachapwa, gongwa, gongwa, sister utagongwa, chapwa, chapwa, sister utachapwa.
Tiger giant upakashtuka, ah. Leta nare na dai kungu dha kimoshi kwa kichwa kishada na tesa Bada na shaga na wajaka kinuna Tuende chini chora njia saba Nimekam nikiwa na ndogo dhedhe Mambo ni kukata sakata pakata Mapoko mangoko ndoko toko Kam ni kukemba ni kwaje kwenye keji Demba 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 kadumba
tiki taka taka pungi taka taka Niko session niko kuzikata Moshi nation moshi shaka shaka Chaka, nadie nadie ya mavichaka tekenye kanikichapa mimi na doba nimeshika kona adi na doka nimefika zona tingisha now shash tachisha yao bash tingisha now shash tachisha yao bash
Crimson nimelan na kibeng kwanza tianare mangeus wako nice rasa mina dara kwanza kina sharo dayana chora saba upate chuma dosh mistari toka ni feel kuwa cheese mangoko mmebeba mahaga kuzisus rada iko nice na face iko nice sijali hata age mina dai kuwa kemba ding 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 dokengele ya shada yeah
Kingstona vile ninagawa utadhani Maradona Bladona and military valentine haga yake tight cheki kandranga odini wanandi ding ding sipping game ya wamama niko understabling kama niko sare mimi shasare Babylon wanawika tu changli mashashula zimeriet niko snadi niko riu nimebukda kwa ngiso sidi kwara rogeo imelan kwanza ni mogados bosin utapata nimesiti mashashula kabla ya kusin goja nitasin
Call me Stoner
Back to the scene Bye bye sijamata bado Bazen Toa iyo rieng Ngoko ana rain Utadani yeni river Vanitize quarantine Utadani mini kagwe Niko dungi zimeriet mini Batman Tena Batman Mini shaa chaji Sipping ting ting game ya wama Deza misha kukisha Haga ya sidika Achana uyo manzi Stoner ndiyo king Uliza mbogi genje King of genge Nimepanda bay Utadani mini day Niliban kona Sodom na gomo Chunga utaporwa kigenje kigenge
Nadai illegal taka end and I Die die illegal taka end and I Summertime kaki wine taka end and I
Body pump taka end and I